mukazo mulungi kunguru ne munda ndamira wa mukazo mulungi munda ne kunguru nali manyi ndabalungi bakwayo na era bayo nga manyi tabesigwa bakwayo na ejoli baby mulisa mulisa olitale yakamuzikiza kale mulisa mulisa kulembera ngoberere ebirungo byokuba omulungi mufesi nefiga wabiwangula akasusu etunula enjogera n'obuyonjo wabiwombesa bomberwa nga nuna hani obakalodo buli lwenkulabako oli kakerenda akanzikakanya obulumi bwalavu bubu musawo mpulira mponye abanga emponye okuva lose musawo mponye nina muli munze na buli lwekulabako nina ekikyuka muli muyingini yange oba kiki oba kikira waliwo ekikyuka munze munda nkusaba onkwate ng'omwana bebi nange nkukwate nga glasi bwonsula nga nkaba nange wensula ng'oyatikage njagala onkwate nga sente hani njakumalawo ebizibu mubulamu bwo ebyotulo mbimala okulya mbimala okwambala omuntu mwagala mbimala omukwano mbimala tubutono mbimala mbumala omuntu mufiringa mbimala kati nduguddewo era nga zigulira gwe hani tusanyusa okukulaba nze n'omutima gwange era de bubu kati tula bebi lanama ebyange bibyoweka bakuwa ekyolya mwetubakuwa ekyonywa omukazi omulungi bamuwa ekyo kyayagala bw'otakimuwa emikisa mye 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 naye kiki oba kiki oba masanyalaze munange ngamba naye kiki naye kiki oba wanoga munange ngamba kakulage machua okuva Monday paka Sunday January to December kakupakire labu supakoni mbulirwa nkwatako nina kyekulina muli munze na mbulirwe kulabako nina ekikyuka muli muyingini yange oba kiki kiki naye lwaki lwekulaba system zikyuka nakati system zikyuse
remember where you got it from. www.djericom.com.